nzambe na nguya Komi mosali na yo Eyawe, Eyawe kumama Eyawe, Eyawe kumama Bazanga kima bota Bakoma kobota e kumama Nankombo na yesu Komba bikamwa Bola, bakoma na bozuye, bazalanka baumbu, bakoma basomye. Eyawe, eyawe kumama. Eyawe, eyawe kumama. Eyawe, eyawe kumama. Eyawe, eyawe namba. Eyawe, zambera biso. Kaba santu mama osungi monene nzambe muya e nzambe bolingo nzambe gomoto nzambe na kimya nzambe na sheshe nzambe na mapse nzambe na ntoya nzambe na mafono nzambe le baba alena ladie nzambe na dede nzambe na martin nzambe na champion Jamais la Roland à Londres, Nana Chambelle. Boya e, Boya e, Victoire Oh ma bamboli ma voiture
Wakwambira da voalu wakamira na makenga wakamira mama mama
Kembo, aleluya, hosana na Yahweh.
Kembo, aleluya, hosana na Yahweh.
Ya randevu ya lola kolo kanisa ngai wayo.
Kembo, aleluya, hosana na Yahweh.
Mokolo yoko zonga kolo kanisa basali na yo.
Kembo, aleluya, hosana na Yahweh.